Yeah.
Ladies and gentlemen, Blue World Records.
Negro.
Pushup.com.
Sage Eliu. Yo, Maps.
Osangana waules. Opportunity, brother ones. Anatose tiri na future. Osangana tulo chabe. Osangana waules. Opportunity, brother ones. Anatose tiri na future. Osangana tulo.
Sometimes me shwa ya teka. Ufight yanga undertaker. Waikala love nga mjele. If you come a fiery luba nefichele. Ula konkosha tabasuka. If you be fiery come katafisuka. Take it easy, we nenuka. Milo ni yako yo season. Ichu matacha kwa tomutundu. Milo ka ulolumpundu. Da uomba Milo atibwana. Da ufiala Milo wana junior. Loser Milo atiwina. Komboni boy Milo mayati. Fiose ni shita, maile palo le alafika.
Danse tipo, tinga chitike mailo. Future ni yako, chosapa ulesi. Danse tipo, tinga chitike mailo. Future ni yako.
Ifinju fiose ni shita na season. Milo ikafika season. Heo walese kalelo nikateka. Na mabimbinga ya ima yala teka. Kwata faith ulufia na focus. Milo kashtia focus. We ule chula wisakamana. Milo kekela kukamana. Wimono kufina makumbi. Milo chalo chimbi. Fukama alomba. Mbaya webala sukansa.
Danse tipo, tinga chitike Milo. Future ni yako, chosapa ulesi. Danse tipo, tinga chitike Milo. Future ni yako.
Yeah, it's hard to fight a battle alone. Unless you have someone to lift you up when you fall down. Mochi shikuba pam pam obonse. I see you.
Straight out, Z push up.